Jerusalema ikayalami kilondolose uhamenami zungangishilana Jerusalema ikayalami kilondolose uhamenami zungangishilana Now, oh, yeah, me.